girl from the east.
Umenifanya nijivunie kuwa na wewe. Unavonipala mwana wa mwenzi unahisi viwewe. Kiza kikitanda usiku baridi sipendi uchelewe. Chakula nshapika unachokipenda na kusubiri wewe.
Mapishi yako mama hatari.
Na sita saa unakaa chumbari. Ah, minajua you like it. Mapishi yangu baby hatari. Oh daddy love, napenda ukinita oh mommy love.
Oh mommy love, napenda ukinita oh daddy love. Oh baby njoni kulambe kama nina lamba con. Oh yeah. Nikupe love nikupeleke Amazon. Oh yeah. Kuimbie kanyimbo kazuri Corazon. Wow wow. Kwenye mapenzi si unajua mama mi ndio don. Hey yeah.
Daddy oh daddy oh.
Mapishi yako mama hatari.
Na sita saa unakaa chumbari. Ah, mimi najua you like it. Mapishi yangu baby hatari.